Mubise la bidonga masomero gatandi soku umuza abana mulu umulolu umba umba umuaka umba kwa government mu district ya Mukono ni Hajati Fatuma Ndivasa Nabitaka. Onasabye abazaire tumutalekerera abana mbiseera bino ebyebi obufuzi ebigemye wansi ni waiguru abana mutabaleka kujja kunkongane dirimu emivuyo n'okulwanagana muyinza okubafiirwa abana mbakumire uwaka abana mbatume babe ku n'emirimu gye bakolana era mbiseera bino ebyebi obufuzi ebigemye wansi ni waiguru
tuli mu kiseera eky'ebyobufuzi abaana baffe baakomyewo nga tuli mu kiseera kya byabufuzi naye tubakubiriza okulaba nga abaana bano tebagenda mu byabufuzi abaana temubasindika mu political rallies abaana bano obasanga mu kkubo baana bato badduka balina abantu bemuwagira waka nabo bebawagira naye tomanyi kigenda kubeerayo ebyobufuzi by'ennaku zino bya ggaali abantu bali mu ggaali abantu buli omu alina by'akozesa mujja kwekanga nga abaana baffe abavudda waka nga balamu nga bakomyewo nga bafunye accidents ze tujetajja kusobola banga tu managinga norecho mbakubiriza feyo kulaba nga abana bafetumanyi webali abana batambulize keriso abana bateke ko mumwa kubanga achawu kubulirirwa era abachawu kumanya bakibabere ko abana subulo kubajja mu mulamwa omulungi
Kabole Prophet Waltiko eyo bulabirizi bwe Mukono ya Ibrahim mutukuvu Filipo ni Andrea Leveland Kanoni Godfrey Sengendo yena ali kubiriza abazaire okuma abana obutiribiri
Jagala kubasaba mufeye eri abana abamu n'abaana tebasina balonzi naye ogenda n'osanga lwalezi z'abantu bano abeesimbyewo nga zikubyeko n'abaana abato ne weewuunya omwana omuto kyakimyeyo ku lwale talina kalulu naye ng'omulaba waali azze newankubadde nga nabo bavunaanyizibwa ku ggwanga lyabwe naye n'alisabye nti abazadde abaana temubawa nnyo ddembe kutandika kwenjeera mu nkuŋŋaana za byabufuzi mubaleka kutaayaaya temubaleka kumala gabungeeta kudde eno n'eri kuwerekera ab'obudodi omwaleka omwana nagena n'akadodi ebinaddiza mu kadodi eyo tojja kubimanya bulungi bebaana okufaafaaganirayo bebaana okufiirwa obulamu bwabwe bebaana okufiirwa future yaabwe naye ng'obuzibu buvudde ku muzadde gwe yalagajjala n'otatwala buvunaanyizibwa kukuuma mwana